yande sappo e jeddi min ta capantati studio kala ngo habaruji fulfulde kore jang hirti am hodo Allah jabi yaade yesu seeda kala e leruji ngaroji di alislam Allah en da table ni cher fu ngana julde on suma yerde enda no han jomu nyalla nyande julde den enda dum wonno ko fawarje on nana modibo goto ko haltu do maccu nani faande du kan en kala hala on himbe tabte na d'accord latib no wada bullali mo e sanne e do filla ono sadalama ko keba hebude ndiyam ceni dan jarte dan wadi nyala ni endam yewtere men pinno studio kalangu haltana hala dewlingo sukabe potay dundu kondan basi ko dum wadata yaade cellal kambe sukabe enda ko djanyale mo sumana amadou djanganta habaruji di fulful nani yarna birne le ono ko ekibaruji di enda ni do yaade seda kala yi julde suma julte jurgol jurgi sumay di ko nan no holla wiide ke sumayere lewru mudum waati den ne nekay du dum haani na noy neddo haani jodoro kanko alislamé ciumido fa lewru du waati enda nyalaande julde de dum wonno ko ustaz Haladu Yahya Modibo Mbadio todo goto halani bande min Hawa Usman
nyalaande julde de no nyalaande non warore ciagande nimbe wadi lewru e sumade sabe de nyalaande du no haani bani adama ferta berne mum hollude munyal e weltare wodi du subaka julde on no yida neddo tefa ko watti e hundu ko mum fadde mum yaade julde e deni tabintina du ko itti mudori mudum hokki dum hanbe hokkede ren kulle de do fu no tawa der ibadaji e fa hande neddo tokkito salminde e nimbe badi be dum bem lay seyo wadande dokkal yaade to be ngala bawde kamfu e sarobe mudum gam hollude nafaka julde suma yere den
jonnowa wi dum wadi kotto balle jeddini enna ko himbe taa der gallure d'accord region marad nani no tawda chadala fil ko darto hedde ndiyan ceni dam mojjudan da enda dun du konna an alkamisa odo ko lati battagol julde no enda julde sumayere sadorom on enda beedi faawar jon tengude sanne himbe taable galur de korne enda be kalidu konna nyumo ma do fi on enda bandimin Adamu Usman neltimi hala mabbe
sadaron di an dan ayi joni mi wari jonu on nimbe tawmi saito njami zagirdo te foyde ndiyam nangude do yaade tondo no wada kiloji tati e goddum wadi du muraduji wonani kan wat ko bimi mi yaha der gure ladde te foyde ndiyam sigila julbe na ngatta yeso muraduji dim funari Allah rafi ndiyam
illa hajjere mi wardo e mido yidi ndiyam mi lonna kaddule an e gineji an amma mi hebay diyan da e julbe du in on gaddini mi do yidi dum mi ha fa wardo mi hoci ko e mi moccina mi hebay diyal lonnirda hakkudo lotirdan ko da enda
tun karhe shedda illa der yamde jeegon subaka min gari na ko joni ko Allah wallimi min kebe ndiyam joni on nimbe na haynde tani nimbe ela Allah wadda na du en ko yirda nani siriyaji julde rafi ndiyam no tawa suma yere du no do sani du awma
nani tan nan cere serin du kanan bangeje kewde kandu jaccerndi ande enda e be jaddu sanne be bi nyalade enda fa jokke dum tan dum beedo yadno ndiyan da walan hebe en hanen no wodir kambe dum gadi bullali mabbe seve ketno non hono fawarje ni ko ahmed fellam bandimi neldimi do fi rafi ndiyan cere serin
ana taza ayin shato rasul
wi shato e ko nande citte wadati amma fawarde hande wala ko wada minen kay min gala mi dem pamono denne be duro wallirde himbe keba diyan da hande rewbe ijukabe ta en gonno so sabi Allah e ballir
duwana labari ajara
nina ina shib mido awa windu gundu mido sonna nakodu himbe gada mudum mido sonna bibbe ledde monguje e lemu e ko nanni titta amma joni rafi diyan da enda hadidum ga illagu fuina toyde luma ko no darto bangeje godon boyi bano yeggutugo dume woni diyan
sin jima ba samine ne ruwa
ya tsakanina da Allah nan ba
gonga diyan wala do meri nangana men keba diyan joni neddo nondi suma yere mudum tokka baade warde baade rartude diyan hitane fudu nino men gala diyan deni men kebi diyan to fudungu non natu wobbe no godi pompiji didi der baade mubbe amma be gala diyan
nani ele gallure fawar yondi gingimi to wiete dilanam ko bangere neddo har juude lasar kenya woni ko ngulgo do immi don ngulgo wadi du konna himbe dido maay der hen wodi wadi du konna mo wulube nawni be der majjum e ar kewade woni ko bonni madan isufa wallima latu kanyo enda yesu dum wadi nan o fillunori dum bandimi abdullahi mayna
gaskiya jiya mun ga abin ma
gonga Allah kenga min gi haine duluru ummi no wurwa fa wadi hite wari tukabe dido tukabe do hite duluru du wari be bibbe launiraabe no kodum ummi e tefi be dogga de lawolu hebaka neddo susa ma battade haddemu ganno duluru dun wodir sembe no hite gendo wodir sembe dido gondo nawnake nayeje gon wuli e baawo mun he suka gon bandu mun fu wuli ibe lokotorore to min ka jo noddoje de godumi ni woni bandiraabe an rewbe gombe der bangere dilram deni be gi iri ni en wadi be dogga be nanga suka e mabbe ga huuno non kono wadi sanne der dilram
dama ana enta nande leram
nanni e faane wurwe tengo tan tungan gumbi kandu kondan nokko non to lati yono bi en ka e himbe taabe bantali be gona be fule commune mo tanda nokku didde gurdi de nda gurno lati gono kaba e do fi nokkure goddo nokkunde liddi won ko be nango ton kase mi gada golleji mare ko nandi e mudum nokkunde enan dum waddi ko fodu fodu nati faabe kabe der majju horebe departement on mo gaya jehi to enan gambatti Allah fondoyde himbe enda holludebe to konnan gonga majjum asumi abarshi ko prefet mo gaya nan ko halni bande mi fadal alu ko neldi min do
na jawdi kawtaadi non misali kelol maayo ko waddi rafi potal nangobe liddi wuroji didi din non bantili e tungan gumbi no wodi gese maro moy non fu no wi'a nokkure mun non tawidu gomnanti jeydo laabi kandi fu ko jama to prefecture on der dubu jinaaji didi e sappo e tati denne lawol laamu ko jangongol wara e tabintinede do Allah ne yettama sengoji didi din fu kebi famrude nokko on fay goto jiyadun hunde gomnanti non ka non min kolliti mo en non fu no wawirta hebirde nafaka nokkure de ley pamral e weltare
e la fraternite
nani ana farje jude tati war sappo e jolewr avril du enda do gallu nyame hono wadnama en kitinol yaade himbeje dun du kondani fedde mawnde de duniyaru kany won ko waddi kaado ballaga gam batte alle walde himbe enda anda no wat ko tay hebi mosola hakkune himbe dun du kan won ko inditira gorko jom mosolaha nenene ne kadi ko nan horebe dinaji alislam kany e almasifu en kay woni ko fottoy e fawar jondu kondani e kitinongol pasteur Ibrahim Aboubakar goto e mabbe horejo hono faande du kono julde eglise evangelique assemblée de dieu do le niger kanyu woni komin landi halni min du kon nan noy woni yaari e fille e kintinongol
nous avons été formés
min gadanama e kintinoje du labi higira ku chaka leydi e leydi labi hebude mosala sador maaji dira kilu fukkimo ko hana sembe sembe e kintinoje du kaldul chaka himbe e peccidol habaruji e kintinoje du labi kawjidi no golle sogera ku yihira e kintinoje surude kon dira hauta golle didde min gadanama e kintinoje du no tokkira fonnude be lural tawa chaka mo hokkimi sembe warde e kintinoje de andan kan woni teful jonde jam komin dur wona du kan woni kaldal tawe chaka himbe e kintinoje de endam beedi ande ami ko watta min bawa fonnude himbe min duo min ela Allah wadda jonde jam hana du to kube almasihu tan gadana e kintinoje de fa e julbe to kube dina alislama
ka pa aussi les musulmans
nani far joni to enda region mo difadu kondan wono nokku to himbe yatna sawala sukabe kanye rewbe MSF ka wonno fedde duniya hawji no filo ko dal loktorobe en jiltobe yarno walla himbe ngadi suudu gon ton suundu be bi suudu to fawtete non to rewbe mbaay warde fawta lati be yottitibe dun du konna gam battalbe be kebe cella mabbe jeewe be kebe golne fa woda Aisha Laminu kany o won tokitido rew wallobe rewbe rimugol tok en dan difa e lay loktorone nan ko halani bandi min gidi Adrahmani
MSF tabude wonga gida
firti suudu potiri rewbe jottitibe garta gan cellal balli mabbe jeewi hono jom deni debbu jorjedu yidja no rufanam na walla go ummani kedum tension e ko nandini kaddi lebbi jetati jomu no waa warde do en no wodi do debbo dimno der suudu rewbe no keba sadarma sanne farfi dinki duudal do no maya na keba sadarma ngada dinki sigilano mo MSF joddini gam uytira mayu mayu roobe jottitibe be beydani roobe andal ballobe loktrobe dimnobe kambe chapande nay o go der wuro difa e der laddeji din minem belto sanne e ballaka MSF waddani
nanne ko wato tonuji nyamri hemre chapantati kanyon ko wadna departement mo arlit gan sotire himbeje be ngala sembeji dundu konna do ko yafi yafi dundu fudda kana talata jappino en nan der gallur arlitto enda nuri mallan sani prefet mo departement o wi hunde wari wakati hani warde dum haani bandi mi Usman Umar
wannan lokaci lokaci ne da
illa daraki lewru sumayere yimbe kedino keba gawridi hannen ko di heba dum foto diri e wakkati ittude muduji departement arlit o endam fu tonuji hemre e chapande tati kan woni ko heba gugaram no wodi tonuji chapande nay danna tonuji chapande nay arlit no wodi chapande ju mido yottina yettore an e yettore himbe departement arlit be endam fu to bazum mohammed e umudu adi do bonati kambe kay be gadi bawde mabbe minen ko minen dum minen kani durude yottinde amana mum min kalfina o wattani ballaka enden yottu to talkali jo en bangeji onon andibe gomnati waddi nyamri di enden yibe chonnire ko yirna denne adila ku kan woni ko min kedi hem
kiran daga rema shine ay adalci
yewtere men pinna haaltana hande ni do fi hon dewlingo sukaɓe fota e dewgal ɗum ɗu hisam leyɗe duniyaru fu leydi Niger ɓuuri hono dewlingo ngol ɗen sa wi amadou hemre capanɗe jeetɗe joyo cukalel nde no dewlino illu yettaki duuɓi sappo e jeetati nanno dugnoga e jeetati ɗon dewlino illu yettaki duuɓi sappo e jeegom ɗum ɗu ko wonno ko UNICEF janggui dow muɗum ko duuɓi nanɗe sappo e jeetati wurtini ɗum waddini ko fawarjo en kaldi e mbiyeteɗo madan Traoré Salamatu laatiɗo kañum hawji ONG Dimon oma haalna e saɗanomaji koyo cukalel ko yiyote so dewlama law e ley fawarjo micro Zainabu Abdou
ume won dewlinol suka
le mariage des enfants
dewlinol suka be lasbita kena fardubi deni wi a suka to kan woni mo gi aki bikko dewo e goroy fuki ono ewabe e jottaki dubi sappo e joni
moins de 15
suka be rewbe tanno fi o darata
meme les garçons
mimi ba suka be warbe gantile go e jottaki dewgal ibe dewlini tawam e galana ibe janga denni satarma do fi o do no duti e dum wodi satarma to worbe burde ba
niveau des garçons que des filles
sa dorna cellal bannu day way waddande be
bon d'abord ya
idun wawi waddi sadarma ko memi hakkillo mabbe nanga illa tukalel dewel na tukalel golel gandane huune ko neddo yida ko tilsina e sembe idun ummin hakkillo jomunni wala hakkillo fukkingo awi fadde o yidata mo o tilsina on o dewlina sai dun hoji wakkati sai neddo watti der hore mun no wadata gam joddo e jomun mo a yida hakkillo ma wala e munni didabeldo no wodi bangere gon fitiede jomu wala bawde ummine dewline debbo ando yidana heja hore mun no o jodorto kila gondo jawdi nani de hakkilo fukkingo wala o wala weltare der jawdi din fi cellal bandu makko nani ko dum wawta waddi fukkuni e makko do kando sadarma mawdo non gada mun deni o ho iredu kando sadarma gonno e jahata eto redu no wodi sukabe e baade tayi be anda yala ibe godi redu wakati jugon baade jontama sai saro e ben kambe til sintabe yarbe lokotorore far fi dinki kando sadarma gonno far worbe kando sadarma goddo kan woni a dewlinama mo ayida sai bi a jomun murtu yaha hurmire acce cukalel gel e redu kando torra nonni wada dubi e dubi nonno far fi dinki kindo bikko e dewo koy ko torro sanne sadar magi di min gon minen kawjo farfi rafi faddugo cille ko dum wawta waddi
les fissures
dawnde yewtere woni ko kibaru me fulfulde tili hande seni elen jon kamol el hewtina en jangato ton kabaruji e dengal fulfulde en studio kalango assalamu alaikum mbalen to jamwaade
Kirozein faya dolbel
mayne sorowa warde bernin gawo
kettine studio kalangu do radio modon
studio kalangu yadu leydi niger